Show me every possibility. Others got plenty, others no opportunity. Show me the way how to live out a calamity. Show me the way how to live better, to live better. Nipate maisha mazuri, watoto wasome vizuri, wapate chakula nzuri. Nipate maisha mazuri, watoto wasome vizuri, wapate chakula nzuri. Kama hakutaki kwete Kenyatta Kabila Kagame wali wali. Tu sabi mbe salva kiri sudiri wali. Show me the way.